Yeminisa hivyo vula mguanga lino etongozo vumo weya mbisiwa mkukebili nwade ukuli ya kauka kamu kenye. Omusujia kuinsilisa akone naluvili ngabunobu kule duwa munda mguanga lino. Asendira mkutongozo vumo mabuna wana mkampalo uruwalero. Dr. Susan Navadango na kamishona kupa ministra hivyo vula mu. Ategeza antio vumo mabunobu genda kuyamba nye guanga okwangu ilu okukebili anga nwade zino.
Kits zino engeri chezidi produce mu Uganda tumanyi nti prices zazo zigenda kuba wansi kubanga ebisinga biba bivuddeko okuzitambuza okuziclearinga abantu benyini naffe kenyini tuba tu building our economy tukozesa abantu baffe tuwagira aba scientists baffe so tulaba nti bwe tuba tuze producing de wano kujja kusobola okufuna enyingi kubanga zijja kuba of less price tuyinza okubanga tuzitusa ku bantu bangi mumanyi nti tuteekwa okubanga tulina essential case okugenda ku bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock out tetulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kits okuva ebweru naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe na ne policy ne environment government gyetaddewo bajja kumakinga sure nti ebiri produce Uganda babiwagira.